kwa nishinga. Kidume nisha timba na vimba, na imba. Waseme wanataka bato, ni wajaze mimba. My bobo, 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 in bobo. My bobo.
Mina roll guitar, Givenchy gym cloth in my backpack. Lord have mercy. Sazana bamba na vi round down. Askuzi shati kitenge kaniko beach boy. Nashukuru zibagen tena, I just pay for it. Lots a lot of champagne, get a rich boy. Everybody knows my name, can't you say thou? Wana ringa, kwani shingapi? Kidume nisha timba na vimba, na imba. Waseme wanataka bato, ni wajaze mimba.
I need a new life, a good life. See this when a child, this should be your whole life. Ooh, me na bimba in bobo in bobo.